don't care. When I don't care. When I don't care. When I don't care.
The extent baby.
Asa hime to me, sanamda hume wadi. Tena sinaka huli, tiarisha agaduni. Menki utaya siki, wana sifu kwa masuri mabaya na puzi. Wengine utaski, yule alo imba gono leo kahagaduni. Kiukweli ngoma zake siri wana nivuti. Tumie picha yake na mini uweze kushe. Wana onke, kinafki, 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 kinafki. Wana support, kinafki, kinafki, kinafki. Get you wanna share. Get off me. Get off me. Get off me. Get off me. Talk on me changuri. Go man you man dos nari. Hiti shikiria. Tanyi kini nyingi pia. Maampezenta wanafki wanagonga uku wanaongea. Kichama kidumu mwamba ndoka tanguria. Kuzika maripe madua situ na kuombea. Wanaongea. Get off me. Get off me. Get off me. Get off me. Wanna support. Get off me. Get off me, get off me, get off me. You wanna share? Get off me, get off me, get off me, get off me. Kweli dunia ni njia, ndo hivyo nishatangulia. Hila msini sahau na midua kuniombea. Hakuna kesho yako kiumbe unayoitambua. Tenda wema mda wote mama utondoka kokote. Hapo kuzi itakata na wauni wata kuokota. Hoya usizarau mtu anasamani pia kwa mtu. Ingoma ukisikia we kiumbe mungwana. Ukimaliza na hapa peleka msada kwa mama. Loisha hacha mwili sina nguvu tena kwa hili. Nisaidia kushare japo tu kwa watu wawili.
International.